Yeah, who's Africa on this again?
Baby, yeah,
dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme, nipo nipo, ne. Yeah, pale ulipo, baby. Nipe location, nisoke, nije nikuo, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video calls hata, mda ukipata. Nitafry nikikuona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai.